ni mimi ni kuwajuza zeki wajuzi ndo sisi tumesizi tunawacheki tunawazoom tu mnavyoleta feki skuli hamna kitu watoto wanapenda sketi sina habari na maboya wanaochonga misi yu wadama na dani ya makona chunga malaya wanauza milida mola nilale nje kuliko kulala njana nina njaa vipi nitafika tomorrow au nitembeze mapanga shada mpaka molo maskani nimesizi sipo soba nipo na wahuni eti wanakula poda shadrat from a nigga young killer Mr. No Swagger domana hau jawa drug dealer mwenye duka unaringa uko peshe wakati kia kazi dela nazidisha change
anayepanga ni mora anayetoa ni mora anayepanga ni mora hata mirite pisua anayepanga ni mora anayetoa ni mora anayepanga ni mora
lapa jini uwezi ntisha kivuli na nyesha pa hip hop MC shika mwambuli kana bali mili moja wena kupatia sifuru na mashauzi kaishi mini bonge la kibuli cheki wana shangaa wala msmi natembea sio vitoz nanga warembo wanamendea na jibunyo shujaa nguzo yangu muhimu fake MC kwangu tulia na kuwe na nidha nite lastiki mgini mita inatambua na kaza kwa hip hop sitaki fakbana kuwa game ta na kaza najiwa nitatusua siishi kwa nduba nidula za mola mshua napenda la daima ndio wangu lafiki siyo boya ata snichi dele mambo ya unafiki naishi life yangu kwa uwezo wa alai hip hop neno langu inawe nipa mkuu
anayepanga ni mora anayetoa ni mora anayepanga ni mora hata miite kusua anayepanga ni mora anayetoa ni mora anayepanga ni mora inde kusua
anawakilisha hood rap mkali na mchapa kibogu ya mwaki aga safi siku kapa wanacheka ila tools inaboesha unakuta mwana ume anaimba na mpa papa stick it on the plan I'm deal na plan B plan A never work that's true trust me tupo kwa chake na sindi o VIP very important people know you know what I mean pio superstar ila ni underground nema sikubali kumoneo na inachofeel nasema nimejaliwa hekima ndo mana spendi dharau so kini dharau hata kukujua na sahau achana na mastitch marafiki wa dhulumaji wasinge nijua shukuru mungu na vipaji wivu mdogo wake chuki wenye ndugu na dharau tumetofautana level brother ilo sisahau
anayepanga ni mora